I love my skin. Munandama amiku nkumisha miuno mwaka Ndabatuli na valothi Mikebenga ni mwavyoli wafona kundiha shinga miuno mwaka Dasi wae kukuma uno mwaka kali hangaishi fungo shami Kaha kushinga nikape amiku kea kwami Kono fedha ya nyambi
Kahangai ya kufuma kumundu
Fedha ya nyambi Kate kukea kwa mifedha ya nyambi. Kuvoka kukwenu kamikuli nyepela Mutoshe kutula mangwe shimwa tulami na mumwaka Ya bibinduma Tweshe nukutanda satana apikile hatali Ni mwavovali muvipatela tate muvapoleshe Na kuleta kutambile Mwasi kumbata tate mwamoneshe shishe moshenu Munandama amikunkumisha miuno mwaka Ndabatuli na valothi Mikebenga ni mwavyoli wafona kundiha shinga miuno mwaka Dasi wae kukuma uno mwaka kali hangaishi fungo shami Kaha kushinga nikape amikukea kwami
Kono
fedha ya nyambi
Kahangai ya kukuma kumundu
Fedha ya nyambi
For my general break the December, I got 12 hours if I remember. But to for my December, with the January. Now, man, I'm gonna get a minute. Yeah, really. If ever you go for my go, you don't know what I'm going to do. What I'm going
Ndabatuli na valothi Mikebenga ni mwavyoli wafona kundiha shinga miuno mwaka Dasi wae kukuma uno mwaka kali hangaishi fungo shami Kaha kushinga nikape amikukea kwami
Kono
fedha ya nyambi
Kahangai ya kupuma
nyama zabo
Fedha ya nyambi
Inga ingande kukea kwami
Fedha ya nyambi
Nyambi niye unapani
Tongue with the tongue with the cross does it with the beauty. Money cliche, Rumax, Sanjo for this one, bro. Major with I see, show story, I got you. Papa Moses, I go kaya mbila see ya. Semu gen koya boy, Frieza, I see ya. Mwana mwende haledio, Mr. Eric Lushato. Brother Demian, Luciano, Aka DJ Shamioyo, I see ya. Mama Justin, Lucky Juice, I see ya. Tumatongwele.
Yeah. Derikizo, Young Sims, Mbizo, Sairi. Shembeyo Show.